subax wanaagsan dhageystayaal mar kale waxaad naga dhageysanaysaan v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington maxkamadda dambiyada caalamiga ee i c c ayaa sheegtay shalay oo talaado ahayd inay u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ashtako ka dhanna dowladaha uganda iyo jabuuti kadib markii dalalkaasi ay ku fashilmeen inay soo xiraan madaxweynaha suudaan cumar al bashiir oo halkaasi dalalkaasi booqday haddaba maxay tahay tallaabada laga filan karayo golaha amniga ee qaramada midoobay falastiin axmed iimaane ayaa su-aashaasi weydiistay rofesor cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo sharciyaqaan degan minnesota
sideedaba maxkamadan international criminal court ama maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah waa maxkamad runtii cusub weeyey waxaa la aasaasay bishii julaay kowdeedii ayay howlgashay 2022 bishii julaay kowdeedii waxaana runtii ay tahay ujeedada loo sameeyey in ay kusoo oogto dambiyo dadka ama ay dhageysato dambiyada loo yaqaano dambiyada caalamiga ah sida gumaadka dadka la gumaado oo kale ama dhibaatooyinka waaweyn loo geysto dadkaasoo markaa maxkamadihii dalalka ay kasoo jeedaan ay waxba ka qaban waayeen ama ay soo gudbiso golaha ammaanka qaranku ay usoo gudbiyaan maxkamadda marka maxkamadaasi dalal fara badan baa xubno ka ah ilaa 242 dal ayay isugu jiraan inta hadda xubnaha ka ah dalalkaasi markaa waxay saxiixeen heshiis caalami ah oo ay ku caddeeyeen inay u hoggaansamayaan maxkamadda marka uganda iyo jabuutiba waxay ka mid yihiin dowladaha saxiixay heshiiskaas maxkamadda inay xubno ka yihiin ay amaradeeda u hoggaansamayaan ay runtii fulinayaan waxyaabaha ka soo baxay go-aanada ah marka madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir waxaa dabcan lagu soo eedeeyey oo maxkamaddaas kusoo eedeysay inuu geystay dembiyo caalami ah oo gumaad iyo xasuuq iyo isugu jira oo ka dhan ah dadka ama gobolka daarfuur dadka dega oo ilaa sheegay 300,000 oo qof inay ku dhinteen
ha maxay mudanayaan marka dalalkan mar haddii iyaga laga gudbiyey dacwad maxaa xukunho lagu qaadaya
tan macnaheedu waxa weeye maxkamadii caalamiga ahayd baa waxay runtii cabasho kasoo gudbisay uganda iyo jabuuti oo ay dhahday cumar xasan al bashiir madaxweynaha suudaan oo warrant ama in lasoo xiro amarihii uu soo baxay amarkaas inay fulin waayeen oo ay ku gabood faleen oo la rabay masalan markii uu uganda booqday ama jabuuti uu soo booqday gaar ahaan hadda markii u dambeysay oo madaxweyne calemasaariyey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle dalalkaasi bay waxay leedahay maxkamaddu waxay ka gaabiyeen inay fuliyaan amarkaa maxkamadda oo macnihiisu yahay inay soo xiraan madaxweynahaas suudaan marka waxay cabashadaa u gudbiyeen dabcan hay-adda golaha ammaanka ee hay-adda qaramada midoobay ama u n security council waxa loo yaqaan oo iyagoo ka codsanaya markaa inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan labadaas dowladood ee uganda iyo jabuuti
marka muxuu noqon karaa tallaabooyinka sharciga ee laga qaadi karo ma in cunuqabateyn lagu soo rogo ma in culaysyo kale la saaro maxaa la filayaa in golaha ammaanka tallaabo uu ka qaado dalalkaas
golaha ammaanku dabcan wuxuu arrimo fara badan tallaabooyin fara badan baa u furan waxa u furan oo ugu weyn runtii hadda cunuqabateyn masalan dhinaca dhaqaalaha ah ama cunuqabateyn lagu soo rogo dad gaar ah ama shakhsiyaad gaar ah dhaqdhaqaaqooda iyo isu socodkooda iyo runtii culaysyo kale oo la saaro labadan dowladood oo lagu saaro in ay runtii ka gabood fileen arrintaas marka waxaase ugu weyn ee runtii hadda khatarta la odhan karo way keeni kartaa labada dowlad ku keeni kartaa arrintani waxa weeye cunuqabateyn lagu soo rogo inkastoo aanan filaynin anigu garyaqaan ahaan ma filayo in golaha ammaanku uu ku degdegi doono inuu cunuqabateyn saaro uganda iyo jabuuti labadaba sababtoo ah waxaa ka horreysay cumar xasan al bashiir wuxuu hadda ka hor aaday dalka south africa south africa kuma jirto dalalka hadda maxkamadani ay ka gudbisay referalka ama ay dacwadii cabashada ka gudbisay kuma jiro dalka south africa marka arrimo fara badan baa jira oo siyaasad ah iyo arrimo fara badan oo xiriirka dalalka ka dhexeeya ah marka waa laga yaabaa security councilku inay soo saarto qaraar ama go-aan aan ahayn go-aan binding ah ama aan ahayn go-aan dhaqan galaya laakiin ah canaan loo jeedinayo suudaan loo jeedinayo uganda iyo jabuuti laakiin ma filaya runtii cunuqabateyn toosoo xagga dhaqaalaha ah inay kusoo rogi karo golaha ammaanku marka la eego duruufaha siyaasadeed iyo runtii cabashooyinkani waxa ay yihiin ba marka la eego ma filaya arrinta
an waxa jirtay in dalalka afrikaanka badankooda ay qaateen in ay soo ku qanacsaneen maxkamadda dambiyada caalamiga ah in ay jirtay in ay go'aan ku gaareen in arrinta gaar ahaan Cumar Xasan Albashir ay soo waafaqsaneen ma laga yaabaa marka in diidmadaasi ay u noqon karto mid ay qeyl ugu helaan in talaabo laga qaado tusaale ahaan haddii midowga Afrika oo kale uu soo saaray go'aan diidaya go'aanka maxkamadda caalamiga ah xaq ma u leeyihiin dalalkan inay ku doodaan in ururkii ay ka tirsanaayeen oo kale tusaale ahaan uu diiday eedaha loo haysto Cumar Xasan Albashir oo aysan ku qanacin
way dhihi karaan laakiin taasi kama yani kama fududeynayso mas-uuliyadda ka saaran inay fuliyaan heshiiskan ay xubnaha ka yihiin ee lagu sameeyey maxkamadda caalamiga ah labadaba laba urur oo kala duwan weeye ama laba hay-adood oo kala duwan weeye African Union-ka oo ah ururka midowga Afrika iyo maxkamadda caalamiga ah labadaba xubnay ka yihiin labadaba isku siday ugu waajib uga saaran yahay inay fuliyaan nataqaana go'aanadooda marka taas ma filayo laakiin waxa jirta cabasho guud oo runtii madaxda afrikaanka iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka afrikaanku ay qabaan oo ah maxkamaddan runtii inay fiirsato ama beegsato dadka dalalka danyarta ah ama saboolka ah ama soo koraya ama caalamka saddexaad inay si gaara u beegsato
professor abdulwaxid sheekh cismaan qalinle oo sharci xiqaan degan minnesota ayuu kaasi ah wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan